dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali Eric mikoro ni yawe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo dusangire ijambo ya none iragaruka ku matora y'umukuru w'igihugu agiye kuba hano mu Rwanda muri uyu mwaka wa 2024 na matora ahatanirwa kwisonga na Perezida Paul Kagame ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi rimaze imyaka 30 ku butegetsi hari kandi Bwana Frank Habineza nawe ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse na Bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga kuri uyu mwanya aba bakandida ni nabo bahatanaga mu matora aheruka mu mwaka wa 2017 amatora Kagame yatsinze ku bwiganze bw'amajwi yari hejuru ya 98% Perezida Kagame umukandida urusha abandi bigwi ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka wa 2002 itegeko nshinga rya Repubulika nk'uko ryavuguruwe mu mwaka wa 2015 rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka wa 2034 by'umwihariko uzatorerwa gutegeka iyi manda azanyumaraho imyaka itanu nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga rivuguruwe muri iki kiganiro ntitugaruka cyane ku migabo n'imigambi ya buri mukandida na cyane ko gahunda yo kwiyamamariza uyu mwanya yarangiye turagaruka cyane ku byo benshi bibaza hari abasanga aya matora atari ngombwa kuko bamwe bemeza ko ibizayavamo babizi tubafitiye umusesenguzi amahanga akunze gushima intambwe y'iterambere Perezida Paul Kagame agejeje ku gihugu ariko ntabura no kumwibutsa ko yagundiriye ubutegetsi kuri iyi nshuro Perezida Kagame utarya umunwa mu kubasubiza yongeye kugira icyo abivugaho
in another 50 years none of the people sitting here in this room will probably be around so that's where we all go in the question about it but while we are living while we are still on this earth we want to do what we want to do as individuals as people as, meaning collectively and so on and so forth so collectively and by the way it started by accident meaning for me to be the president started here as an accident well first of all as an accident or luck that I survived the many years that could have taken my life as many others lives were lost so I was lucky to be alive to the point that I became president.
Mu yindi myaka 5 iri imbere byashoboka ko mu bicaye muri icyo cyumba nta n'umwe uzabukiriho aho niho twese tujya nta wagumbye kubigiraho ikibazo ariko igihe tukiriho tukiri kuri iyi si turashaka gukora ibyo dushaka haba ku muntu kwe nk'abantu cyangwa bashyize hamwe n'ibindi mu gushyira hamwe byatangiye nk'ibitubwiririye ndavuga jyewe mu kuba president byatangiye mu kuri nk'impanuka mbere ya byose nk'impanuka cyangwa amahirwe kuko narokotse imyaka myinshi yashoboraga kuntwara ubuzima nk'uko benshi batakaje ubuzima nabaye umunyamahirwe kuba nkiriho kugera aho mba perezida ntibyari byarateguwe kandi binateguwe nari umunyamahirwe icya kabiri ni uko nubwo tukiriho urugendo rutangira mu myaka 30 turi hano hari abandi bantu bari barahisemo ngo babe ba perezida sinarimo narabisabwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1994 ndabyanga nimvaga ntari mu mwanya wo kuba perezida nakoranye n'abandi mu gushyiraho undi mu perezida wanyuma hari ibyabaye biraba kurwaho n'inteko nshingamategeko nyuma rero abashakaga kumba perezida bahise baza barambwira bati urabona twarakubwiye ko mu bantu nk'aba wagombaga kuba perezida ntiwabimenya namwe ntimwabimenye murandenganya bambwira ko ngomba kuba perezida nari hano nk'imyaka 6 ndibaza nkorera igihugu cyanjye ibindi bintu nemera kuba perezida kuva icyo gihe na n'ubu wagira ngo nakoze icyaha cyo kwemera kuba perezida buri gihe mpora mbazwa uzavaho ryari aba bantu bangize president barambira ngo baracyankeneye nka president abanze nabo bati oya oya urambye ku butegetsi ariko aba bantu bambaza ibyo babimbira nubwo babishaka ntibaba ba president kubera ko saba hano ahubwo mukuri mpora mu rujijo kandi si byiza kumbaza ngo uzagenda ryari nkuko nabivuze hari gihe ntari president yewe sinigeze nshaka kuba president narabyanze ariko igihe nabaye president kandi abaturage b'iki gihugu bagize icyo bavuga kuri njye kuruta nabo ngabo bakomeza kuvuga ko bakinshaka twagize n'ibiganiro birambuye mu nama y'ishyaka nababwiye gushaka undi muntu nabibabwiye mu myaka ya 2017 nako mu 2010 muri 2017 ubwo nabivuzeho cyane yewe no mu bihe bya vuba nababwiye ibintu nk'ibyo abayobozi b'ishyaka uri kuriye wungirije umunyamabanga bari hano muri iki cyumba bashobora kubabwira ibyo nababwiye nabasabaga ko nubwo nakwemera kuba perezida bagomba gukora cyane bakagaragaza abantu bazatera ikirenge mu cyanjye buri munsi nabibutsaga ariko ntekereza ko kuri bo bavuga bati ubwo tukimufite ahumeka ibindi reka tube tubyihoreye narababwiye ngo si ngombwa kuguma hano nkora ariko ndabizi neza ko hari undi muntu uzaboneka vuba cyangwa kera tutitaye ku myaka ishize kubera ko birakenewe ariko ikindi cyangombwa kiri mu ishyaka n'abarigize binarenga n'ishyaka rya RPF ku gihugu cyose hariho ikibazo cyo kuba bansaba kuguma hano kandi nagakoze ibindi bintu nkanayobora igihugu n'ishyaka ariko nanone mukuri abo bantu bafatiye imyanzuro nanjye mbasaba kuguma hano ariko ikibazo cyanjye ndababaza murashaka kunguma hano kugeza ryari kubera ko ndabizi ko hari igihe nzaba ntakiri hano
but if you could only bear with us and it becomes our problem internal problem which we have to resolve
ariko mushatse mwatwihanganira kuko biba ibibazo byacu tugomba gukemura byashoboka ko twanabona igisubizo vuba bidatinze ariko mwebwe amahanga mufite ibibazo byanyu mwagombye kwitaho mu bihugu byanyu ndibaza ntawe udafite igihugu hano byaba byiza mwitaye ku bibazo byanyu mu bihugu byanyu mukaturekera ibibazo byacu tuzabyikemurira mu nzira imwe cyangwa iyindi icyaba cyose haza umuntu mwiza kundusha cyangwa se abandi baza bagatangira gusenya ibyo twubatse mu myaka myinshi ntacyo twabikoraho by'umwihariko cyane cyane mwebwe abo hanze ntacyo mwabikoraho
there is nothing we can do about it especially there is nothing you from outside can do about it
muri aya matora hari abatarabora kuvuga ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ryo rivuga ko ritavuganwe n'ubutegetsi buriho byaba atari ukuri ahubwo rikaba riri mu kwaha kwa FPR inkotanyi ibariko siko bwana Frank Habineza uzahatana muri aya matora bibona
ese ko muzi neza ko hari ishyaka riri ubutegetsi kandi rifite n'amashyaka imaze imyaka mu gutu kwa nayo ndetse nimwe bizabyambwe n'amasezerano ya Arusha bakaba bari kumwe nabo kuva imyaka 33 bari muri guverinoma bonyine abo ko bahari ndetse bakaba bagira ngo n'abandi biyo rero bakaba bari bageze bafite koalisiyo y'amashyaka 9 abo se mushaka kubita iki ese murumva yuko abantu twaba twavuze kuva tutangira ko dushaka rya opozisiyo tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri exile ngewe ni ikimenyetso nabiye mu buhunzi bwakabiri navukiye mu buhungiro urumva ko biryoshye uzambaze twoba mu nkambi y'impunzi uri mukuru ko icyo bisobanuye urabyumva iyo byose wabikora kuvuga ngo urifite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda isipayizi no mu nteko urabisobanuye ejo bundi no kuri kampeni arabivuze rero mu nteko batumije kuvuka abantu batumizaga kuvuka muri muvuga ngo tuzabikora no mu nteko gufata akazi umugati cyangwa tweza ngo twaje mu nteko gukorera imigati twaje dufite imigati njyewe naje mfite inzu yanjye mfite imodoka yanjye ntabwo naje nshaka umugati ntabwo nshaka umugati njye nabivugira abanyarwanda nshaka kubibukana ibyo bitekerezo muzabizire nta kibazo ntabwo byarekeye aho mvuga kujya tubona ibyo bibazo njyewe nazakubwira ati sipiri twazigiye mu niba n'ubutabizi rero ukabibabwira nigeje ubundi mvuga kuri impunzi zo mu bwongereza byari bimpozeho inshuro nyinshi zireze eshatu hafi kwikora mu nteko n'ibindi byinshi cyane ubwo se mba muzi tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tubitangaza tuvugira abanyarwanda noneho birambabaza cyane mwebwe abo tubivugira mukaba mukinyuma mushaka kuduca intege urumva birababaza cyane ndashaka ko abanyarwanda tunga ubumwe tumeshe dushaka icyo dushaka bashaka igihugu cyiza bashaka imibereho myiza y'abanyarwanda bashaka iterambere rirambye bashaka umutekano usesuye nk'uko umunyamabanga mukuru yarabivuze abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bashaka kudusubiza amacakubiri bashaka kudusubiza mu kiraburindi bashaka ko igihugu cyacu cyongera kikaka umuriro nibo baba bashaka ko dukora politiki yo gusenya iyo twanze iyo nanze gukora n'imitwe y'iterabwoba narabyanze nanze gukora n'imitwe y'iterabwoba n'ibiri ya gisirikare mfite ngo ndametirize nako navuze nti turashaka gukora politiki yo kubaka igisirikare cyacu kitera imbere kibubaka igihugu cyacu ntigushaka kujya kurwanya igihugu cyacu urabyumva iyo abantu bavuye mu ngo turwane iterambere ntidukanga ubu bakavuga buri muntu no ntabwo turi babi umuntu ukubwira ngo ufata utera igihugu cyawe wajya igihugu urimo how are you? You cannot attack yourself, your own country. Why should you struggle next to your own country? Why would you want to kill your own people? If you want to save your people, why do you want to kill them? No, we think that with
my kubera iki warwanya igihugu cyawe kuki wakwica abaturage bawe niba ushaka kubakiza kuki wabica dutekereza ko mu kugira ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa politiki y'amacakubiri si ibyo dushaka turashaka politiki yunga ubumwe politiki yubaka igihugu iterambere rirambye kubahana mu bunyurane ubutabera mu mibereho ubutabera mu bukungu ibyo nibyo twemera hejuru y'ibyo dufite ingengabitekerezo ku rwego mpuzamahanga ntituri ishyaka risanzwe turi ishyaka ryo ku rwego mpuzamahanga twishyize hamwe ku rwego mpuzamahanga dufite abavandimwe mu Budage tubafite muri Suwede muri Amerika mu Bwongereza hirya no hino ku isi dufite ingengabitekerezo ku rwego mpuzamahanga yewe ubwanjye mpagarariye amashyaka arenga ibidukikije ku rwego rw'isi afite iyo ngengabitekerezo nabaye perezida w'amashyaka aharanira ibidukikije ku mugabane wa Afurika ku bihugu birenga 30 rero ntituri ishyaka riciriritse turi ishyaka ryo ku rwego mpuzamahanga abatekereza batyo baribeshya nta nicyo bageza ku gihugu
Habineza akavuga ko nyuma y'imyaka 15 ishyaka ryabo ryemewe icyizere kirushaho kwiyongera
turizeye cyane nk'uko nabivuze mu kinyarwanda nko mu mwaka 2017 abantu batekerezaga ko turabanze b'igihugu bagatekereza ko turabarwanyi bakaduha amazina mabi bakatujyana aho bashaka n'ibindi byinshi hanyuma wavuze ko twagize amajwi make yego amatora yari mabi ariko nyuma y'umwaka 2018 twarongeye turiyamamaza tubona hejuru y'5% twinjira mu nteko ishinga amategeko rero si nkunda abantu babara bashingiye kuri 0.4% muri 2017 mwagombye kubara muhereye kuri 5% ya 2018 kuko niyo matora ya nyuma nagiyemo ninjira mu nteko kuva ubwo rero nemera ko dufite impamvu nziza kuri ubu dufite icyizere cyinshi kuruta mbere kandi mbona igihugu cyanjye kirushaho gutera imbere kandi ngomba gukora cyane kugira ngo nteze imbere igihugu cyanjye nta munyamahanga ntegereje ko yabinkorera nzabyikorera
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ingingo y'amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka kuri mikoro muracyumva ekabagira ubusa kuri bwana Philippe Mpayimana umukandida wigenga kuri uyu mwanya asanga hari ibyakwiye guhinduka
gukangurira noneho abanyarwanda umuco wo gusimburanya ubuyobozi navuga ko ari jyewe wivuga kuko biri mu byanshyize imbere muri izi gahunda zo gukora politiki nuko ntera akajisho ku mateka y'u Rwanda ntatera agacisho aho tugeze noneho mbibaza aho tugana avuga nti umuco wo gusimburanya ubuyobozi muri demokarasi ni ryari abanyarwanda tuzumva neza ko biba bifitiye akamaro igihugu ntabwo biba bifitiye akamaro umuntu wenyine ubiharanira bifitiye akamaro igihugu kuko bihindura neza kandi ku buryo bwiza abaturage ubu rero ni umuco nawe tugomba gutangira kwigisha niyo mpamvu iyo ntangira kwiyamamaza ahantu hose mbabwira ko simparanira gusa insinzi runaka insinzi yanjye ya mbere igaragara iyo mumenye ko ndiho mbaho urugero iyi nsinzi ya mbere y'ibyo nakoze muri 2017 nayibonye ejo bundi mbonye hiya mu majaba kandida benshi. Ubwo rero urumva ko uyu muco wo gusimburanya ubuyobozi muri demokarasi tugomba kuwushyira mu byo kwigisha.
Na Mpayimana ariko agasubiza abagira ibyo bamwibazaho.
Ikibazo cy'ibanze mwese twibaza kuri Mpayimana, impamvu yagiye muri ibi bintu byo gushaka kuyobora igihugu n'impamvu yagarutse bwa kabiri mu by'ukuri, ese kuko ashaka kuba perezida, ese kuko yumva yabishobora, ese kuko n'icyo ashaka. Numva nk'abanyamakuru nzi ko icyo kibazo muri bukibazi, niyo mpamvu ushaka kukibasubiza mutarakibaza. Ikintu Mpayimana yifuje kuva yakwinjira muri politiki, muzi ko ninjiyemo muri 2016 nari maze kwandika ku Rwanda, Rwanda rureba imbere heza, nari maze kurusura nyuma y'imyaka 18 nari maze mu buhungiro, ndarureba ndarukunda, narubonye nk'igihugu kiri ku murongo wo kugenda gihinduka gishya, transformational nakibonye nk'igihugu kiriho kigenda gihinduka gishya. Kuva icyo gihe ngira inzozi zo kwinjira muri iyo gahunda yo kugira uruhare mu mihindukire myiza y'igihugu cyanjye. Noneho igihugu cy'u Rwanda iyo kirebye ku munota kiriho utakibona muri iyo vision transformationnaire yacyo, ushobora kukigaya, ushobora kukinenga, ushobora kukivuga ngo nta demokarasi, ngo ntibahindura abayobozi, ngo ibintu bibi byose ushobora kubibona. Ariko iyo urebye urugendo kivuyemo naho kigeze, noneho ukajya muri iyo gahunda yaho kiriho kigana, uhita ubona ibintu byiza byinshi cyane bituma nta kintu kibi wavuga. Niyo mpamvu rero navuze nti abantu bashobora kwibaza bati Mpayimana arabona we yahindura ibiriho akazana iki, ko ibiriho bimeze neza, ibiriho bijyana neza. Ikintu rero naravuze ndavuze nti iyi nzira kirimo yo kugenda gihinduka gishya ni byiza kuyinjiramo, hayinjiramo tukabijyanamo kugira ngo kitazahinduka nabi, kitazayoba ngo kijye hirya. Nabaje ikintu cya mbere mu byankuruye hari muri 2012 ni iriya politiki yo kwihesha agaciro. Sinzi impamvu agaciro kambereye nk'umuhamagaro, ariko nta mugayo sinzi kuva navuka, buri gihe nkaranira ibintu biri hejuru cyane kandi nta n'ubushobozi buhagije mfite, ariko nkabona birakunze rimwe na rimwe nuko ibyivugo bitabaho, umuntu ahimbye nk'ikivugo cy'ibintu bikomeye yagiye akora ntabibone, ariko sindabibonera umwanya, bivuga gusa nk'ubuhamya. Ubwo rero gahunda yo gushyira mu gaciro tugatekereza ibintu biba bikomeye biteye n'ubwoba ariko tukemera tukabikora, navuga ko biri mu byampaye ubutwari n'ubushobozi muri cya gihe abanyarwanda bari batangiye kwibaza bati ese amatora bazaba, amatora ntiyarangiye, ko dufite umukuru w'igihugu dukunda nawe itegeko rimaze kubimwemeza ko azongera agafata manda ya gatatu. Ndabona ndatekereza ndavuga nti ubuse koko irwa rugendo rw'igihugu cyacu ruriho rugana, ntidushobora gusubira inyuma.
Nk'uko natangiye mbibabwira, Ijwi rya Amerika yiyambaje umusesenguzi Eric Ndushabandi. Aha nabanje kumubaza niba abakandida bazahatana na Perezida Paul Kagame byaborohera kumutsinda.
Navuga yego na oya, navuga yego, bari ku rwego bose ari Abanyarwanda ndetse bakaba bafite itegeko ribagenga bose rituma bashobora kuvuga ngo twujuje ibisabwa, aho navuga ko bangana ndetse bakaba kuba bahatana. Ariko nkanavuga nti birabasaba imbaraga nyinshi, birasaba imbaraga nyinshi kuko imyaka 30 haba harimo kuzamura standard muri kiramende byandi twasi mu kaga kera bati abazamutse cyane sindi bugereyo. Ibi byarapiyeko na Perezida Kagame imyaka imaze iyoboye urebye porogaramu politiki ya RPF kugeza kuva ku miyoborere ukazagera ku bidukikije ukazagera ku isuku ukazagera ku mwana muto komisiyo y'abana ugafata urubyiruko ruri represented ugafata abari n'abategarugori ariko byanyura no muri politiki mpuzamahanga ugasanga urukiramende wambukanye ruzambutse cyane ibyo byose rero niyo wafata Frank Habineza ukareba programme kandi nibwo bwa mbere ngenda sinakoze atansiyo ubushize ariko turiko intekerezo Frank Habineza yubatse ishingiyeho kugira ngo akore programme hanabayeho n'isesengura ndetse ry'ibibazo ku buryo buri wese mu mvugo yoroshye ahita abibona ibyo Frank Habineza avuga nk'ikibazo n'ukuntu akeka ko yazana umusanzu mu gukemura ibyo bibazo ndetse ugasanga hari aho ari kujya mu cyerekezo gitandukanye n'ibyo RPF imaze iminsi ikora ugasanga muri rusange ari Mpayimana ari Frank niba umuntu avuze ubezi bwiza niba umuntu avuze iby'amasambu n'insaranganya ryabyo iyo avuze guteza imbere ubuhinzi bwita ku bidukikije cyane iyo ndavuze ngo kugabanya imyanya cyangwa se abantu batinze muri za government ati guverinoma ikivaho abari barimo bose bagende ugasanga izo nyose zose ziragaruka ku byiza igihugu cyagezeho bigomba gusigasira
hanyuma Eric Ndushabandi nk'umusesenguzi abantu bareba aya matora agiye kuba mu Rwanda bakavuga bati ahubwo ntiyagombye kuba ba Perezida Kagame yagombye kuba akomeza ntabwo leta yagombye kuba ishyiramo ingengo y'imari bakavuga bati ahubwo binjiye mu ikinamico nk'umusesenguzi wowe ni ukubibona
mbere nuko biteganywa n'itegeko nshinga n'itegeko nshinga rero ugomba kubikora ntabwo wabisimbuka ngo uvuge ngo ndabyuka mu gitondo nikomereze icyo ni icya mbere icya kabiri ni n'amategeko mpuzamahanga twubahiriza kuko nabwo bidakozwe bitwa ikinamisho byakwitwa ibindi ubwo icyo navuga muri ibyo yenda icyihishe inyuma utavuze ni ukuvuga nagiye mbibona mu itangazamakuru mpuzamahanga bagiye banganiriza hashobora kukubwira ngo n'ubundi ko tubona zatsinda ubundi kuki ziriya mbaraga zikoreshwa sinavuze ko bishingiye ku itegeko nshinga ritubahirijwe ari ikibazo icya kabiri komisiyo y'amatora ni komisiyo twizera ko yigenga twizera ko iha amahirwe buri wese idashyizeho ruriya rubuga buri mwaka ntabwo twazagira amahirwe yo kubona wowe nanjye tuba abakandida ejo n'ejo sibyo imbaraga zishyirwa muri za RPF nazo ni ngombwa ntabwo mbaza ko bicaye gusa ntibagire icyo bakora ariko cya suverenite gipepe nicyo utabona aho kivana utangiye no kugihata aho ugikura ahandi byaba ikibazo icya kabiri ni legitimasi legitimite ni ukuvuga umuyobozi utowe wemewe kandi bigaragara buri wese iyo umuyobozi yose yabaza ibintu biri kubera hehe tuzatorera hehe hariho na cya kintu cy'ifundamentari uba wimye umwana muto wagira imyaka cumi n'itandatu n'umunani ngira ngo
hanyuma aya matora bavuga bati Perezida Kagame azayatsinda nk'uko bisanzwe aramutse ayatsinze bano bakandida bamwe bavuga ngo ni abakandida bato kuri we ariwe Frank Habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse na Philippe Mpayimana nk'umukandida wigenga icyo wafata nk'umusaruro kuri bo ni ikihe
kongagaye ubwabyo umusaruro wa mbere ni uko ari patike demokratike ikwiye igomba kubaho kuko iteganywa n'itegeko nshinga icya kabiri ni uko twumva ijwi amajwi atandukanye ku bibazo bitandukanye none haba ibyo Frank Habineza avuga ko ashobora gukosora ndetse akanavugurura Mpayimana akakora uko nguko bitanga mesaje ku muturage usanzwe ati cya gihugu byo tujya wafata mikoro ukavuga ko hari ibyo ugiye gukosora muri porogaramu zitandukanye za leta igihe cy'amatora no kuba dufite abakandida barenze umwe baba bahaye umuturage amahirwe yo kongera gutekereza ku isano uzi umuturage afitanye n'igihugu cye.
Aya mashyaka se yifatanije na FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, harimo ayo bafata nk'akomeye nka PSD na PL, kuba yoyo aguma muri uriya murongo, hari abavuga batahubwo ariya mashyaka bizarangira ntaho amenyekanye. Icyo kintu wowe nk'umusesenguzi ukimbona gute?
Harimo ibintu nka bitatu. Icya mbere ni uko ari ini pratiki isanzwe, ni ibintu bisanzwe kuba abantu kwa koalisiyo kifuza. Reka tujye n'aha hafi mu Bufaransa, hafi y'aho bicaye. Ejo bundi babonye ibintu byo kuzamuka na extreme droit, amashyaka aricara arihuza avuga ati ibi bintu reka tubitangire kuko biri gusenya ibyo bubatse nk'indangagaciro zubakiweho muri demokarasi irahangaha, ndetse demokarasi yihanganira na demokarasi isanzwe. Iyo ubirebye hari ibihe bya politiki iyo koalisiyo ibikenewe koko. Iyo ugeze mu Rwanda ni rwo rwa rukiramende navuze, iyo tandati perezida wa repubulika yadushyizeho ikubiye njya nyivuga mu bintu nka bitatu. Icya mbere ni intekerezo na values n'indangagaciro. Icya kabiri iyo bavuze kuyoboka umukandida wa RPF ndavuga ni yego ni byiza, ni ibisobanuro ndetse bigatangwa, ariko biha RPF umukoro ukomeye. Ibyo rero nagukunze kuvuga niko kazi kanjye jyewe. Kuba biha RPF umukoro wo gutekereza mu buryo bwimbitse uko abantu bafite izo ndangagaciro n'iyo leadership iri visione baba bari benshi mu cyama cya RPF, ni umukoro ukomeye. Igatanga undi mukoro wo kubaka inzego zikomeye za RPF, ikubaka cya nyuma kijyana n'abanyamuryango n'abayobozi bashyirwaho ndetse n'abo basangiye kubaka igihugu, bose barangwa na bya bintu ku buryo habaho na PSD ishobora kuvuga ngo twashyigikiye Perezida Kagame ndetse tukanashyigikiye RPF, ku buryo umusemburo cyangwa se w'intekerezo twagezeho watanze porogaramu politiki twose twumvikanye.
Hanyuma se nkurikije uko ubisobanura, ko bo bicara bakavuga bati twe turabona nta wundi wayobora iki gihugu uretse Perezida Kagame, ariko nanone tukajya uko isi yubakitse, umunota ku wundi ashobora kubura ubuzima, barya abantu baba bavuga bati nta wundi watuyobora uretse Perezida Kagame, bamubuze bigenda bite igihugu cyajya mu kaga?
Bwana bagira ubusa, ndabizi ko icyo kibazo gikomeye, ariko interuro ukoresheje nakwifuza kumva ubeshije kagame politiki avuga ngo aragaragaje umuntu wakwirandagaza kuvuga ngo nta wundi wayobora abishingiraho kugeza bavuge ishyigikiye Perezida Kagame ntibyaganirwaho, kuba ko ari nta wundi ushoboka. Kuri iyo mpamvu oya, ndavuga ngo ibyo bashingiraho bavuga ko byica umukandida Perezida Kagame,
yego,
ibyo umuntu yabonera ibisobanuro byinshi koko bitavanaho ko imitekerereze itakomeza yo kwitoza ikuri igafata bigasangirwa na benshi. Igishuri uvuga ntabwo ari amabuye yakerekeranye, ni intekerezo na disipurine, ubwo ikorera ryaba ryarakoze neza tubaye tutagize abantu bazagariraho, nubwo twaba tunamukunze arega imyaka igira ibyayo, isi igira ibyayo, tugomba kuba dufite abantu bavuga ko nibyo koko mfite karakteristike zirenze za benshi, afite ubushobozi buri bwa benshi, ibi ntabwo bishyirika. Ariko ikindi tugomba gutekereza ni ukubaka ko bitaramba, harimo no kubaka abayobozi benshi bashobora kuzagera ikirenge cyabo mu cye.
Nshuti bakunzi badusangira ijambo, ikiganiro cya none ni aha ngisoreje. Nshimiye muri wese ku musanzu mu kiganiro, ntibagiwe namwe mwari mu giteze yombi, mukomeza munogerwe na gahunda zacu. Mwari na Eric Bagirubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira. kutugezaho ibitekerezo byanyu aho